find this one condemnation. Yeah, listen to this one.
Every time nani poza moyo we, nataka niwe nawe siku zote mama we, we ni antiviral. You give me antiviral. Yeah, kila saa ningara mama we, tuliza nafsi yangu maji ya uzima we, we ni antiviral. You give me antiviral. Yeah,
unapoza moyo wangu natuliza nafsi yangu mimi nataka niwe nawe every time. Kwangu we ni tabibu mwenye sura ya mtabibu mimi nataka niwe nawe every time. Weni antiviral na kupenda my girl, and I promise I will never let you go. Za kupenda miwalai, nina apa miwalai, and I promise I will never ever go. Oh,
every time nani poza moyo we, nataka niwe nawe siku zote mama we. Weni antiviral, you give me antiviral. Yeah, kila saa nina raha mama we, tuliza nafsi yangu maji ya uzima we. Weni antiviral, you give me antiviral. Kwenye tabu na njaa, kwenye shida na raha, mimi na promise kuchunga forever. When you tibu mama na unichunge vema, naye Mola atatulinda forever. When you antiviral na kupenda my girl, and I promise I will never let you go. Za kupenda miwalai, nina apa miwalai, and I promise I will never ever go. Oh,
every time nani poza moyo we, nataka niwe nawe siku zote mama we. When you antiviral, you give me antiviral.
Kila saa nina raha mama we, tuliza nafsi yangu maji ya uzima we. We ni antiviral, you give me antiviral. Yeah.
Unapoza moyo wangu na tuliza nafsi yangu mimi nataka niwe nawe every time. Kwangu we ni tabibu mwenye sura ya mtabibu mimi nataka niwe nawe every time. Weni antiviral na kupenda my girl, and I promise I will never let you go. Za kupenda miwalai, nina apa miwalai, and I promise I will never ever go. Oh,
every time nani poza moyo we, nataka niwe nawe siku zote mama we. Weni antiviral, you give me antiviral. Yeah, kila saa nina raha mama we, tuliza nafsi yangu maji ya uzima we. Weni antiviral, you give me antiviral. Nataka niwe nawe siku zote mama we. We ni antiviral,
baby you give me antiviral.
Girl I love you, yeah. So kila saa nina raha mama we, tuliza nafsi yangu maji ya uzima we. We ni antiviral,
you give me antiviral.
Yeah, because,
yeah,
yeah.
Oh, love you, love you so much. Oh, baby you give me antiviral. Girl I love you so. Oh, I love you so much. You're my antiviral.